chuko wandi bulipi abanandi bonse awabela malabomba lelo nebo fashupa wasuko wandi bulipi ama sambili lo yena awatata na ipuisha lelo chito taimoneka wasuko wandi bulipi abanandi bonse awabela malabomba lelo nebo fashupa wasuko wandi bulipi wasuko bulipi sayo we. There is no response to God.